shake. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make me go the place for real. Oh sweetie, to party everybody get it go. To call it all girl you want go. All the water bottles on my way. Oh, baby we can do it your way. Anything you want is okay. All the water bottles on my way. For you, Tanzania to Lagos, I go make you famous. Even if they made us, oh you go go hate us. Tanzania to Lagos.
Chako kwangu maradhi, matuso none kapo kwangu simanzi. Ai, tatu kidonda chako kwangu maradhi. Oh yani uso none kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, imenogewa. Mifurugu patashika, ai, punguza kidogo. Na mingine kadharika, toto suna nyelewa. Apo wapo liposhika, ukiongeza kidogo. Mwenza kota unjua.
My sweetie, sweetie.